You join the beat, boy.
Drive big home prize. Four top five. Drive is beautiful, brag disappointed.
Yes, it. Mr. I, innocent. The X, the Empire. Yeah.
It's in question, boy.
Kalombo money.
Kalombo money.
Kavumbi money.
Kavumbi money.
Kanakuya kudi tata na mama. Na tuhembe itwa dingi nyana. Kalombo money.
Kalombo money.
Kavumbi money.
Kavumbi money.
Kanakuya kudi tata na mama. Na tuhembe itwa dingi nyana. Diwana tuhembe. Kufuma kukeki. Diwana tuhembe. Kishika mkwezi. Zambia ihembi.
Drive Biro Price. What time is 5? Drive is beautiful, brag disappointed. Yes, I. Kalombo fute kudi tata na mama. Kakuhemba minai ni manzi. Chadinga nami chapera wani. Talalelwa minakuri dene. Chetinano kanga haubebu wami. Mama yami wandishilenga poleji. Tata yami walandilenga ya kufwala. Hina kuila nikuli chuochichi. Zambia mwoye sikidi tata na mama. Zambia ihembi eno atata.
Kalombo mwane. Kavumbi mwane. Kana kuya kudi tata na mama. Na tuhembi itwa dingi nyana. Kalombo mwane.
Kalombo mwane.
Kavumbi mwane.
Kavumbi mwane.
Kana kuya kudi tata na mama. Na tuhembi itwa dingi nyana. Diwana tuhembi. Kufuma kukeki. Diwana tuhembi. Kushika mkwezi. O Zambia ihembi. Bye I say me.
Bless it, bless it.
Zambia ihembi. Bye I say
me. Mr. I, innocent. Yeah, raising your child is a difficult task. That's why to laugh, come and go punda the thanks. Pressure after pressure, but blast mula sova mula. Pita mufi kunka, but you look at the lupasika. No limbo, resu duti, the putti for tuka fika. Jela mama na tata di javula. Ilanga jaku yenka midi jinabula. Chengina kata wena chinga kundala. Mini di kuitala. Mama na tata di alete shakulo ndani buri kwa nika mumbala.
Kalombo mwane.
Kavumbi mwane.
Kavumbi mwane.
Kana kuya kudi tata na mama. Na tuhembi itwa dingi nyana. Kalombo mwane.
Kalombo mwane.
Kavumbi mwane.
Kavumbi mwane.
Kana kuya kudi tata na mama. Na tuhembi itwa dingi nyana. Diwana tuhembi. Kufuma kukeki. Diwana tuhembi. Kushika mkwezi. O Zambia ihembi. Bye I say me. O Zambia ihembi. Bye I say me.
Do remember those days? Tokani nenga kudashi mana sombe tu chinga wana nisonji.
Ina kwanu kachale telenga nilonga na uniri denya na gambara soti.
Mungweji amungweji mama kosi kwa kama na kunenzi angeji.
Dimwa dinga wana kurusha wakafumbi mwakusha kamila na mila wakulu mpishami.
Kama nera chikari chochu amvari atukenga nina chuchwa ikenga.
Kalombo mwane.
Kalombo mwane.
Kavumbi mwane.
Kavumbi mwane.
Kana kuya kudi tata na mama. Na tuhembi itwa dingi nyana. Kalombo mwane.
Kalombo mwane.
Kavumbi mwane.
Kavumbi mwane.
Kana kuya kudi tata na mama. Na tuhembi itwa dingi nyana. Diwana tuhembi. Kufuma kukeki. Diwana tuhembi. Kushika mkwezi. O Zambia ihembi. Bye I say me. O Zambia ihembi. Bye I say me.
From DX Empire, Mr. I Innocent, Kani International, na Mr. Zoom, I see you.
Usakirira kutata tana mama, Mr. and Mrs. Makina, Daughter Peter, Sister Rita, hey, Kabronga, I see you. Oske, Chanske, LK Sporty Boy, Manikake, my bro, KTM, I see you for this one.
It's in Quash Airports, baby.
LGSwagmusic.com.